andifuni ukuhamba, ukuhamba neetshomi zam. Andisafuni mna ukuzula, ndihla ndinyuka neetshomi zam. Ebumandini endandikubo, iitshomi zam zazidla nam. Ezintlungwini endandikuzo, iitshomi zam zazingekho. Ayo ndivile, ndivile mama, ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke zonto ezimbi, nakuzo zonke into endandisenza. Ndiyathula mama, sendivile ma, thula mama, sukulila mama. Batshomi bam bandishiye, bandishiye kule nyaka nyaka. Thula, thula wena mama, ndivile, ayo ndivile. Ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke zinto ezimbi, nakuzo zonke into endandizenza. Ndithi thula mama, sendivile ma, thula mama, sukulila mama. Batshomi bam bandishiye mna, bandishiye kule nyaka nyaka. Yo, thula wena mama, ndivile. Yo, hayo, hayo, ho, 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 mama. Ha-la-la-la-la-la, hum, ha-la-la-ho. Yo, hayo, hayo, ho, mama. Ha-la-la-la-la, hum, ha-la-la. Andisafuni ukuhamba, ukuhamba neetshomi zam. Andisafuni mna ukuzula, ndihla ndinyuka neetshomi zam. Ebumandini endandikubo, iitshomi zam zazidla nam. Ezintlungwini endandikuzo, neetshomi zam zazingekho. Thula ndivile, ndivile mama, ilizwi lakho lalilikhulu. Ndandingamameli abazali bam, ndandingakhathaleli ukunqandwa. Kuzo zonke zonto ezimbi, nakuzo zonke into endandisenza. Iyathula mama, sendivile mama, thula mama, sukulila mama. Batshomi bam bandishiye mna, bandishiye kule nyaka nyaka. Yo, ha, yo, mama, ha, la, la, la.